fancymusic.com.
Ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole ndayandishisha mwami wangu awole ngandalanga yakalenga mwami zose zibotu zila komanisha azindizi mwi jila kala kuzwanga na benzuma pabuzuwa wansabata kwamba kuti itali sabata nindamuma pesi ndaluba ndaluba wakandifuita alia atingano wakatanta muna aibi yanika kuti ndika kale mumuzi usalala ndika kale aba ngeli wonse ndika kale hakutangala lyonse ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole kabona Yesu kaunga kujulu wakanditumina amuya usalala nkambo chondi muyandila mwami abole katulanga nika mboya vita kujaya nakuba mamambe mboya ula mbuli Yesu takasala zanyika chondi lomba vakamba osimundi pie kutegwa ndikabone batata vakandisa mike zisa nizitu babu ndikelele umunzi wabo ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole yakali muntu usofwede haitu yanyika mbuli kunwa kufweba ponya ndindakawa iju yaleza kundambila kutievo kuzwa mulizezio taisalali mulievo sunu kotalika kutola mulumbe wangu munyika oloba kakusampale muku isha wantu utakachompu yewope ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole ndayandishisha mwami wangu ngambondila muyanda mwami wangu awole 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 mwami wangu awole.